아니면 한국에 케냐 대답 캠프 어 레피지 캠프 대답을 하에 to be Pacific and dadka main marka ay imaadeen 2000 aadi aad dadka anta degan ina anaga imaan man rabin like ayaga like masajid keen hada way ku tuuran doonbaari waxaas because man rabin maan the 10 years after 20 you know 2010 to 2022 maan the gabar oo dadka ayaga ay dhahayeen maxaa tu imaatay yaar ay dhahayeen amount office can almost ogu when I in the state of America I mean you know translate that as take that as a descriptive lakin I don't know I say tonight anaga dan war rene anaga dan dadki into 2000 imaden alle dehe ina into imagine you know we don't want you guys coming here in 2010 awaga gabar oo ayaga alalate Sanborn Silver Spoon, Silver something. His first name is Fred Aladaha.
Nin Cadaan aha. Marka ninka Cadaanka aha ugu dambeyntii uu ka haray doorashada adiga unba ku soo baxay.
Ha.
Marka adiga markii aad aragtay magacaaga in la soo dhajiyo inaad guuleysatay aad aragtay dareen noocay ayaa dareentay maxay kaaga dhignayd?
Aad ugu farxay, you know, like it's nice to see magaca abdi like the only name I arkayse oo qof oo Soomaali ah oo qof midow ah taa wallahi sirigeena dan I think I'm the only one ani bas qof midow ah qortaayo so it's so nice to see qof last name tis abdi ku dhex jir waxaas dadka reenayaan oo
waayahay qof magaciisa abdi uu yahay muslim oo Soomaali oo magacaas uu ku dhex jiro meesha magaaladaada waxay kula tahay wax weyn waa gartay marka bal waxaad iga warantaa qoyskiina yaa kula jooga waalidka haatan
ha marka ani hooyo iyo laba walaalay two brothers aan leeyahay the United States but laakin haddii maana hay both my brothers hay qabaan ilmo so we're a big family alhamdulillah
bal waxaad iga warantaa maxaad bedeli doontaa maxaad ku soo kordhin doontaa baarlamaanka magaalada iyo gobolka guud ahaan
inshallah the two areas ani on adyad in an waxa ka gaaji ah waxa ay housing the guriyaha dadka degan especially downtown iyo school tahan ilmahan deganayaan
marka kuwa sartana wax ka bedel ku sameeyso maxay yihiin waxa rartina wax ka bedel ku sameeyso
one for schools budget call in a lagu gudaro aad in a option faaba because budget can hada aad waxa jira maba ahaba school tan ilmaha like they don't have enough resources for anything really and the school tan school inta ku dhigtay marka so I know inside macallimiyaha waxa ay ayaga u baahan yihiin in regards to housing condition ka aad ay ugu yihiin dadka inta degan especially again downtown ka dadka degan district is really big so dadka qaar aad you know life of aad is ka degan yihiin laakiin especially that can or downtown in Korea where you're in like two bedrooms wire for 10 people, like things like that. So it's really difficult, and trying to advocate for to make sure that any projects or any housing
okay guri waxaad sheegtay in dadka guriyeenta iyo gudahaan magaaladaada oo sheegtay inay aad u weyntahay aad rabtay inaad wax ka bedel ku sameeyso dhibaatooyinka dadka ee tabanayaan saas aad u bartay intaas bal waxaad iga warantaa marka maana mustaqbalka maxaad rajaynaysaa
inshaallah the 2 years oo marka waan arkayna hadalku meesha ku akaada lakin you know I hope to go to law school and things like that so I might be away from this for a little bit in on you know a couple years then I come up another like yeah but I don't know if I'm gonna come back but inshallah these 2 years ani hada aan ku jirna ina tabartay waxa keenay kartaa ku sameeyna lakin after that I don't know wallahi